waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
luqad oo aadan aqoon dhaqanka dalka cusub oo ka duwan kii dalkii aad ka timid adoo ka soo tagay qoyskaagii iyo saaxiibada waa qaar ka mida sababaha qaxooti iyo magangelyadoon badan ay u dareemaan kelinnimo. magaalooyinka waaweyn ee Sydney iyo Melbourne, ururo qaxootiga caawiya ayaa hadda bixinaya barnaamijyo kala duwan oo ay kaga caawinayaan qaxootiga dalka ku cusub inay dareemaan inay bulshada ka tirsan yihiin oo ay dalkan cusub wax ku leeyihiin. 2018-kii barnaamij ay ka soo shaqeeyeen dad mutadawiciina ayaa ku dhiirigelinayay qaxootiga dalka ku cusub inay abuuraan dareen wax ku lahaansho ah. barnaamijkan ayaa waxaa ka qayb qaatay golaha deegaanka ee magaalada Sydney iyo hay-adda Settlement Services International oo ah hay-ad dadka ka caawisa inay degaan dalka. barnaamijkan oo loogu magacdaray Welcome to Sydney ama ku soo dhowow Sydney ayaa hadda lagu fidiyey xaafadaha kale ee magaalada oo ay ku jirto Parramatta, Blue Mountains, Manly iyo Bondi. sida ay sheegtay Paula Ben David oo arrimaha bulshada u qaabilsan hay-addan Settlement Services International oo SSI loo soo gaabiyo.
We're here today in Parramatta Park for a picnic. We have new arrivals from Syria, Iran.
waxaan ku suganahay jardiinada Parramatta Park loo yaqaano oo aan cuntooyin aanu ka soo qaadanay guriga ku cunayno kuna nasanayno. waxaana la jooga dad dalka ku cusub oo ka yimid dalalka Suuriya, Iran, Iraq iyo Jamhuuriyadda Kongo. maanta ilaa 60 qof ayaa jooga. marka mashruucan waxaa loogu talagalay dadka dalka ku cusub oo qaxootinimada ku yimid iyo weliba magangelya doonka. Paula ayaa sheegtay in barnaamijkan uu dhiiro gelinayo in dadku dhaqamadooda isdhaafsadaan oo ay dadka magaalada ku cusub iyo kuwa hore u deganaa ay isbartaan oo isdhex galaan.
What we found was people were being settled out in Western Sydney or in the different areas, but they weren't actually.
waxaan ogaanay in dadka la dejiyay galbeedka Sydney iyo goobo kale, laakiin aysan ku nooleyn goobihii la dejiyay. waxay dareemayeen inay go'doonsan yihiin, bulshada ayay ka go'naayeen, kelinimo ayay dareemayeen. Paula ayaa lafteedu soo martay sannado badan oo kelinimo ah oo ay dal shisheeye ku noolayd.
The key point for me was making a local friend. And that took about 2 years. Didn't actually feel like I belonged until I met somebody like that was a local.
aniga tan igu muhiimsanayd waxay ahayd inaan ka samaysto saaxiibo meesha aan deganahay. taasna waxay igu qaadatay 2 sano. runtiina maba dareemayn inaan dalkaba wax ku leeyahay ilaa aan la kulmay qof meesha degan. wax walbana markaas ayay isbeddeleen, ayay tiri. Paula ayaa sheegtay in dadka mutadawiciinta ee ka shaqeeya barnaamijkan Welcome to Sydney ay yihiin dad cajiib ah.
They will meet participants at their local train station and show them how to tap on, how to tap off, how to with.
waxay kula kulmaan oo ugu tagaan qaxootiga train stationada, markaas ayay tusaan sida kaararka tareenka loo isticmaalo, sida lacag kale loogu rido markii lacagtu ka dhamaato, sida loo akhriyo waqtiyada tareemadu ay baxayaan iyo waqtiga ay imanayaan. dadka qaar waa markii ugu horreysay oo ay tareen baraacaan, ayay tiri. Jonathan waa mid ka mid a dadka maanta goobtan martida ka ah. wuxuu Australia uga yimid dalka Jamhuuriyadda Congo 10 sano ka hor. shayga ugu qiimaha badan ee uu haysto waa gitaar qof siiyey.
I found that Australia is a good country. My dream is to forward.
waxaan ogaaday in Australia tahay dal aad u fiican. hamigaygu waa inaan xirfadayda muusiga sii wato. muusig kasta waan garaaci karaa marka laga reebo jaaska. xabiib wuxuu ka yimid dalka Suuriya sannad ka hor. wuxuu sheegay inay bilowgii ku adkayd inuu dadka xiriir la yeesho, ayna yarayd buu yidhi ka qayb qaadashadiisa bulsho weynta Australia.
It was very difficult. It's a new country, new culture, new language, new people, everything was new. So, yeah, it was a little bit difficult.
Aad bay iigu adkayd. Dal cusub, dhaqan cusub, luqad cusub, wax walba waa igu cusbaayeen. Waxa iigu muhiimsana ma ahayn inaan lacag helo, ee waxa muhiimaddu ay tahay inaad hesho dad dhanka maskaxda ka taageera. Xabiib ayaa hadda wuxuu ka mid yahay dadka mutadawacnimada laftigooda ugu shaqeeya barnaamijkan Welcome to Sydney.
I like it so much, so I decided to be a volunteer. So during this program, I met a lot of people.
Aad baan u jeclahay barnaamijkan. Waxaan go'aansaday inaan mutadawacnimo ugu shaqeeyo. Dad badan ayaan la kulmay, saaxiibo badan ayaan ku yeeshay. Waana la kulmaa saaxiibadaas, waana israacnaa, waa isaragnaa. Waana sababtaas taan mutadawac ugu noqday inaan ugu shaqeeyo. Xabiib wuxuu ku shaqeeyaa injineernimo, wuxuuna ka caawiyaa qaxootiga injineerada ah sidii shahaadooyinkooda looga aqoonsan lahaa Australia. Nasiim waa qaxooti ka yimid waddanka Iraq. Wuxuu dalkan yimid bilowgii sanadkan. Wuxuu aad u rabaa inuu barto afka Ingiliishka, laakiin waxaa dhibaato ka haysataa oraahaha Australia lagu yaqaan oo gaarka ah.
Australian slang is very difficult to me, not like the English accent. I learn here.
Lahjada ama afsuuqa Australia waa igu adag yahay. Af Ingiliishku iguma adka. Erayo cusub ayaan bartay. Markasta waxaan qaataa qaamuuska afsuuqa ama afka u gaarka Australia si aan u ogaado macnaha erayada laga isticmaalo dalkan. Nasiim ayaa sheegay in ku xirnaanta dhaqanka Australia ay lagama maarmaan tahay.
If you want to live with Australian, you should be learn how they speak, how they use the.
Haddii aad doonayso inaad la noolaato shacabka Australia, waa inaad barato sida ay u hadlaan, sida ay erayada u isticmaalaan, sida ay u wada fariistaan, sida ay wax u wada cunaan. Barnaamijka isku xira qaxootiga iyo bulshada inteeda kale ayaa sidoo kale laga hirgeliyay Melbourne. Laurie Noel oo ka tirsan AIMS Australia ayaa sheegtay in hay'adeedu samayso kulamo dhalinyarada qaxootiga lagu kulansiiyo kuwa haweenku isugu yimaadaan iyo kuwa sporti ah. Laura Noel ayaa sheegtay in qaxootiga ka yimaada dalal badan ay aad u jecel yihiin barnaamijyada sportiga gaar ahaan.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.